yamde sappo e tati ɗum woni to Conakry leydi Guine e ɗo Dakar Sénégal to Paris yamde sappo e joyi.
Rama Diallo
RFI fulfulde jokkuɗon humpitade kibaruji hande ñalawma e toɓɓe mawɗe ɗe to Guine. Ton en procureur Conakry Yamiri Saria jokka horeɓe e fedde e FNDC e caggande ɓe ɗo en dolɗi seppo haɗango ko warti e fooɗago kenga ko saabi mayɓe maybuɓe e bonon daji e ngal tan e ndu kibaru joni. Capanɗe nayyo dow temede ɗum woni yimɓe Sénégal heɓuɓe nangude talki muɓɓen awote fawadi jeɗɗiɗe faltine ɗe. Windiɓe talkurwote ɗe ana kewta ujunaji temede ɗiɗo, halfinaɓe ɗe golle ana jeli ɓe heddiɓe kewta talki muɓɓen ɗo e jango fadde wote ɗe e finde capanɗe tati e go ndu lewru. Woɗi du Algérie, Nigeria e Niger nanodiri gollidal fa lawol jeegu gasi e tabita faade leyɗe janane jagorɓe kalfinaɗe ɗe golle e kiifi talki kenga alkamisare nde. Faransi ana won sembe e bawɗe jokkude Mohamed Salman fa Saria laaɓuɗo heɓe e ko tuma wargo Jamal Kasogi o jahniyanke lundinoɗo ɗum wokkonguli Red Brown Sarianke Human Rights Watch o andini ɗum caggal de Emmanuel Macron horejo leydi France waɗani oɗo jaɓɓu lobbo. On calminama e kibaruji ñalawma RFI fulfulde to Guine. Ton en maybuɓe gaɗɗi nangaɓe limama bonondaji gaɗi ɗum woko rewi e walde e fedde woko rewi e seppoji walde FNDC kenga to Conakry. Seppo ngo laamu o haɗi ko laamiɓe ɓe kumpiti ɗum ɗon ana selta ɗo e ko fedde nde holliti. Mamadou Adama Diallo an tawana RFI fulfulde seppo ngo waɗi kenga a humpitoken kibaruji cakitiɗi ko kumpitata enen keɗo.
Ka weeti hande e juma nokkel ɗin fou e ka jayndeji ko wona e yewtede ko fiingo seppo FNDC waɗugo hankin e alkamisa ko e nder ɗum kural hawri e Abdoulaye Bari marɗo duuɓi capanɗe jeego e joyi tawi himo ka makko nokkure Hamdallah Jean Paul D wi'i musidɗo makko Mamadou Moussa Bari. Abdoulaye Bari no acci debbo goto e ɓiɓɓe jeenayo ka sengo polisi woko polisi ɓe sappo e ɗiɗo barmina pikop polisi goto sunna woɓe nangi yimɓe capanɗe jireto e jowo ɓen noon naɓete ka cuuɗi ñawirɗi saabu hiɓe tawa e seppo ngo yamiraka. Procureur mawɗo yamiri yo hooreɓe FNDC yo jokke kasariya billo ba goto e hooreɓe nde fedde société civile wo ɗum ɗo fou ko laamu ngun woni e cuunude ñawo ɓen e maɓɓe fiwata sariya ñiiɓu e leydi ndin. Kamɓe ɓe bonna hay e fuyi ɓayru sariya on no yamiri ɓe siɓe weltaki yoɓe seppuɓe holla mettuɓernde maɓɓe. Min jeɓata hande kadi hettare guinenaɓe ɓen haɗe ko min jokki ko fiyo démocratie ñiiɓu ɗum ɗon noon min jokka ha waɗa wi'i billo ba. Mamadou Adama Diallo Conakry RFI.
A jarama Mamadou Adama Diallo fa joni to Guine ton e kibaru ndu ton fa joni laamu Guine lamnay salla laamu faddewo jaɓɓi jundam duuɓi ɗiɗi hono ko Oumarou Sissoko Mballo humpiti kenga wakkati yewtere makko e Emmanuel Macron o andini o jaalo ken hooreɓe Guine hono jaɓɓude laamu lebbi nogay e nayyi caggande hoorejo fedde Sédiaw o humpiti ley jewte muɓɓen ɗum hooreɓe Guine kamɓen mbi'i ko e nayyi dalili daltinde lebbi nogay e nayyi caggande golleji kewɗi wonno koɓe jiiɗi wadde fay waylude hono ɗoygal banggal sariyaji wote ɗum ɗon tan ana hoynanaɓe lebbi nogay e nayyi ɗi. Kibaruji meɗen ɗo Sénégal banggal woteji orgal ngal timman hande jemma na mbiyen hande jemma feccere jemma ko balɗe ɗiɗi ɗum ɓe gaɗan wote suɓade député en ɗon en ujunaji temedde ɗiɗo bindoken e talkuru wote ɗe capanɗe nayo dow temedde nangui talki muɓɓen fa jango heddiɓe ɓe ana mbawi timoyde nokkuji ɗe pilo talki muɓɓen. Joni o en keɗoto ga ko Moussa Oumarou Bari waɗani en ko haɓɓodi e ɗe wote sigila muɓɓen finde alan garo.
Ko fati eɗi sumgoji waɗi fodde temedde ujunere winditiɓe tawi ko waylugol nokkuji maɓɓe walla fewnide won e caɗele tawi saabi ɗum noon ko waylugol gaddagol ngol ko fati e alhaali sarɗi wotiji ɗi. Kono kam ko ujunnaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e nogas ɗiɗi kartuji woni ko palano firti wadde ko heewani e nder yontere faltinde nde min tolninoma e capanɗe nayyi e nder temedere tawi ko arɓe ƴettude kartuji maɓɓe. eyi do ha aset yimbe be no bawi arde yettude kartuji mabbe ko faati e yettugol ngol kam cadele ngala hen ko alay sago tan wadata yimbe tardube kono kam mido sikki kardante kam o yimbe fof cokli dum won hen ma ngaran won hen ma pat cagal wotiji di winditibe be fof no jogino kardantiji firti wadde sobe jida wotoyde be ngaranta eyi min kebani taw cadele ko faati e winditugol ngol ko hono non ne kadi e feccugol kardantiji di
Issa Sall tambitiɗo konngol fedde halfinande sungoji ɗi e leyɗin kibaruji million ji jeɗɗi Sénégal naaɓe wonno ko keɗa yaltude wota alan o ɗum wonno capanɗe tati e lewru no gonɗen ley on wakkati Abdoulaye Wade laamiɗo kinɗo leydi Sénégal kanko imo heɗaɗo Dakar ɗo hannde aljumare o waranan ɗi sungoji laamiɗo kinɗo leydi ndi kanko to wonno hoorejo moɓgal politique walde politique maɓɓe bangal ɗi sungoji Mamadou Lamine Thiam horejo orgal wallu wonno ko humpiti kibaru ndu fadde jogiɓe fedde politique makko e humpitinde hono ɗum ɗon en ayyo e kibaruji ɗi ɗo leyɗe Afrique ɗo alkamisare kenga jagorɓe tato ɓe Algérie ɓe Niger e ɓe Nigeria kamɓen keɓodiri e kawritan ɓe tuggi talki no waɗa de tawa gollidal bangal yitude lawol naɓirgol gasi e heɓe ɗum ɗo Abdoulaye Diko asalminama
misalminima rama misalmini heeɗiɓe
Abdoulaye Diko miijo e dabare ɗe golle wona hannde fuɗɗi
nde jonde wonno tati ɓerde hakkunde jagorɓe ɗe leyɗe tati halfinaɓe dow kuɓɓam ngol lawol naɓirgol gaza immoto Nigeria ƴaɓɓoro Niger nat Algérie e onɗon saaha Algérie ana wawi ƴaɓɓinde onɗon gaza faade e leyɗe Europe nde wonno hono ngol lawol ana woodi hakkunde Algérie e Europe ngol lawol du hono ngol jundi muɗum yo kilométre ji uddinaji nayyi ana wawi hono wallude e leyɗe Europe ɗe keɓa gaza immoriɗo Nigeria e leyɗe sahel ɗe du ana mbawi naftarade ngol e keɓa gaza hitande foof ko foti hono mettre kibuji milliardji woni ko mbawi ƴaɓɓorade ngol lawol tafon sarti fu hokkaka e ndengol hono nde ngal gollal tiloto jonnon nde mijo majjum wadda hitan udunay ɗiɗi e jeenayyi kalsi ko foti ko hollita ana waɗe hen ñakata milliardji sappo kalti dollar ngal gollal heɗintinama e saha nde leyɗe Europe tewtata ɓuytude gaz mo codata e juuɗe Russie e kasen du kulol du ana woodi paade coggu gaz na pétrol ɓeydo ɗum mana saabi leyɗe Europe kewɗe ana pewti Algérie e leyɗe Afrique
a jarama Abdoulaye Diko e leyi jokkitade kibaruji meɗen to leyɗe janane yimɓe hinniɓe hakkeji ɓi adama en human right words ɓe beltoraki ko hoorejo leydi France Emmanuel Macron waɗani Mohamed Ben Salman hanki jaɓɓulobo to paari kanko kanunoɗo ronnude na kanko kanɗo ronde jaati ɗon lamu Arabie Saoudite imo tuuma saabade wargo Jamal Khashoggi jahniyanke lundinoɗo Red Brown andini ko France ana won sembe e bawɗe e to leyɗe jama yiitude no waɗa de dalili sariya heɓe keɗo
ko ɗum woni aranu gila Khashoggi maayi o amiru ari e nder leydi tawandi e kawtal leydi le Europe awa France no jogi andal windereyankewal no wiye compétence universelle ngam ñawde one mawɗe waɗade e nder windere nden hay waɗade e leyɗe janane miɗen wi'i tan wana no haaltaro woni rapporteur dental adunaru ndu wi'i noon wonde ardiɓe kowno Arabie Saoudite e dow wiyamirore Ahmed Ben Salman taƴiti ndu ɓandu Khashoggi awa ko wiide tan France no mari andal ngam ñawde mo min windino gila law ngo wullitango komin habbino ko amiru on ara ɗo kono hara kadi France no mari ngal andal immun ɗum kadi hara o ala wutte horma saabu kanko amiru na o hoorejo leydi
Red Brown sarianke Human Right Awards e kibaruji ɗi fa joni bangal sariya leydi France kam ana mila koleji Omar Bongo laamiɗo kinɗo Gabon iɓe en jewi hiñede bangal sariyaji ko rewi e galleji ɗi ɓe keɓi ko rewai e laawi laaɓuɗi ɗum ɗo tawti eko koleji makko goɗɗi tumano ɗum woɓɓe mbasata do indede e majji yamde sapo etati silmaji sapo woni do RFI fulfulde jokitade sanminde Abdoulaye Diko e kibaruji jaindeji
ko winda e jaindeji
Abdoulaye Diko asalminama
mi salminima Rama Diallo mi salmini kan mi hedi be RFI fulfulde kala hen do be mbawi tawede e odo sa e hedade
Abdoulaye ko winda jeyndeji di hande aljumaare
hande na jeyndedi anam bindi e kabaro Guinée e Guinée indi Conakry e Guinée indi Bissau e sabude ton to Conakry hala majjum hala Guinée Conakry biyeten hala majjum hala makengin e to Bissau e dawul Emmanuel Macron
bismillah kumpitode
firinde tafonno firinde woni ko nyalli Conakry do woni lamorde Guinée hakkune police en e do woni police en Guinée e majji tawena biirna seppobe alkamisar kengin de wonno fedde FNDC nde fede nuddi di majireji hollude mette mudum e wi mabbe fewde ko tawa ardibe lamo fadde wol leydi Guinée teddinal hakke biadama gilla bamti lamu e wi jeynde le monde africa nokkuje kewde e Conakry kengen laati hono laatiki laawi tacciama pineji chumama hakkune police mbedu e maji tobbe hono be ana padda kaaje be ana naftoro Gaza e wi hono noddube e wi fa hande do jeynde noddube majireji be noddube du nambe ana noddube dido seppoji e wi ben don neddo goto warama yinbe hewbe du mbarmi e bangeji dididi fuf wondu o nangabe e wi jeynde le jeli e seria yamiri hono tefore udite kalum diksin mafanko dubrika e koya e do hono noddube di majireji di jamiraka e tuma e be tuma na mbiyanne e be chappa fedendu hono bonnude nokkuje je yallamu bonde jawle yinbe janambe noddude kawrite de galda e seria barminde e hono du hadude yinbe ya ngarta mum en le Conakry
Abdoulaye on don wakati hala Guinée do ana wonno to Guinée Bissau kenga den
non jati nde wonno ton woni to Emmanuel Macron jule de France timminiri yiltar mudum le d'Afrique yiltar mo fuddi nyal jabbide mo fuddirdo Cameroun mo jukkin han leddi Benin so mo timminiri e Guinée Bissau e le majum mo jorodi ki hono radio makko mo Guinée Bissau do Oumarou Sissoko Mbalo be njewti hono e be njewtidi du e jeyndiyan kobe Oumarou Sissoko Mbalo holliti tiagal dawol mudum Conakry e nyal jabbide de ardibe la mo faddew leddi Guinée njabbi hono njundi la mo faddew lato lebbi nogay e nay dum dubi didi e wi jeyne le monde africa Ousmane Gawal Diallo jom kongol gouvernement Guinée kayne wi ardibe lamu fadde Guinée ngondinali ngol kongol e do njundi lamu fadde ngu e ko walde dum mo holliti do hono horebe sediawbe an ngondi e mijo fa njoina hono gubal konun kobe cakkotongal saminereji lamu de wonno e wi makko do adnar no yotti jonin do samnere lamu hana jabede kasin e leede de e needo jonde fa hakkune be do horebe leede didon e jeyndian kobe kanko Emmanuel Macron mo sefiki tagalde mo holli balla France ka jogani leede Afrique e habale pelle jihadian kobe de mo noddi du leede de ngotta ko naftorto habo fewde jihadian kobe so nanga yinbe be jarale njuppali hertanade e fulbe e wi makko so ni di nangireji an jokki rafinde nagu ana wawi huubude e leede hirnange Afrique fof
Abdoulaye Gakibal ruji jende jidi kade
non jati arama
Allah hollu en altinere jam kasin
RFI Segu e do chapande jenay e tati tobere jeego
RFI Sikasso e do chapande jenay e joyi
RFI Mopti e do chapande jenay e jeedidi tobere jeedidi
RFI Garwa e do temedere nay tobere jeetati
RFI Marwa e do temedere go'o tokkere jeego
on beltanama sakiraabe hedaali kibaruuji di do RFI fulfulde Fatou Sissawade asalminama
mi salmini Marama Diallo mi salmini dendagal hedi yankobe RFI fulfulde
Fatou hande ko aljumaare mi sikko hono aljumaare ji wodi fu hande du tobbere heltande wala
ko non woniri hande ko aljuma wano wowde den hande yewtere den ko udditinde ko hediyankobe ben jogi yewtere den artangol en yoga e tobbe ko tawata no yewta e der yontere den e lugginangol en faamuji mabbe e der kanyun tobbe den
wodi a jarama Fatoumata Sissawane delimi akidi on e hediyankobe RFI fulfulde miya fotude Fatou Sissawane altinere e jam minati Diallo waran humpitide on kibaruji di fade nen on jango Aissa Sow ana wondi on kibaruji do wono timmude yontere de on jettama sanne sanne to RFI fulfulde Ibrahima Abba saliu jawo kambe goni bagal masina yito hono no wuri joni joni on yettude on accude on do RFI fulfulde jiden e jam kiwten e jam